Abiribitio minisei yiri obulamu eba kanyene kawefube owo kutumbula obuyonjo mu Kampala ne gwanga lyonna. Omusasu waffe Musisi John katuwe bisingawo.
Dr. Abbott Nabassa, Commissioner avunaanyizibwa ku byobulamu n'obutonde bw'ensi mu Ministry y'ebyobulamu agamba bategese olukungaana luno okweteekerateekera olunaku lw'okuyonja wano mu Kampala n'okuggyawo obukyafu bwonna obuleetera abantu okufuna endwadde ssaako n'ebirala. Ono agamba olukungaana luno nga luteekeddwateekeddwa wano ku Marshall Grounds e Lugogo bayise abakwatibwako ensonga agamba nga abavubuka mu ssettendekero zonna eziri wano mu ggwanga Uganda okugattako ebitongole ebyobwannakyewa abakugu okuva mu KCCA n'abalala abavunaanyizibwa ku nsonga eno. Baagala basale amagezi okuzuula engeri gye basobola okumalawo obukyafu mu Kampala n'eggwanga lyonna gamba ng'oggogola emyala n'ekasasira amansibwa amansibwa nti kino kibadde kiviirako endwadde nnyingi nnyo era endwadde zino gamba ng'omusujja gw'ensiri n'obulwadde bw'embiro bubadde gavumenti ebusasanyizaako ensimbi nnyingi ng'ate ensimbi zino gavumenti esobola okuzikolamu ebintu ebirala.
So naye ekikulu omulamu oguliwo kino tulina okuteekateeka enteekateeka n'aleetera abantu okukyusa ebirowoozo abakozi abantu kinnoomu kulaba nti obutonde n'obuyonjo mu cities bubeerawo kubanga mwalage amazzi abantu gabanywa si malungi.
Dr. Salazar Ruwango ono akolanga director avunaanyizibwa ku byobulamu mu Kampala ategeezezza abantu bo bennyini ky'ekizibu ekiviiriddeko kasasiro obutaggwa mu Kampala era nga bye beetaaga okumanyisibwa.
Ekyo kino si ky'amaanyi nnyo naye nebya ne byoka bijja nga okufuna emmotoka ebiyoola ate emmotoka eyo biyoola nga biyoola kasasiro ayawuddwa nga okufuna netumuteeka netufuna facility ennungi tumukolamu ebyo byonna byonna tebyali badde kizibu ekisinga obuzibu y'omu